bali sina tena pa kudekea and we don't care. So vitu ni vingi, maneno ni mengi, lazima wajue tulijipanga, sina tena time ya kutanga. Baby, sindo kiboko ya wache, wacheze na time za tena, sikomi na maneno yao, I'm ready, I'm ready.
Touch. Take five now.